was on record.
Yeah, yeah. Yeah.
Girl, it's over.
Twende, yeah. Let's go, man. Kichocha mashosi pata flow ya kibosi Juo ya mikasi na nasa kila wege mbae Fry for me sote hapa demo na chapika bila noti Mitindo haso kwa shako kwa sabati mistari kinya Kama ifadhi ya kinyesi Mindo bala na zifuma ba saluti ya maje kikabo na nisaka kama noti Pole kacha miso na kosa pora kisa na raa Sina po mindo jiwe la manati Na jenga do hili mika shion dondo kaki gasti Tonzi acha uzembe buka geto nkupe limu ya mikasi pata simu kaya nyasi Cheki, cheki una diskita bebishi bara vipu na shaga huku da bado si haji Ije nauliza kwenye mdundo niko vipi mana Paka wakishua na kwa po wakinisikia kwenye mike kwa Zina wafikia kama mime nika flow you ya naughty Yeah
In the south ya Malawi kisikia unakata fort man
Yeah, killer
Mbuga mentari ya maboi flowi
Game is over
MC wameka wanakosa raha Na wachapa na vuruga mentari ya maboi flowi MC wameka wanakosa raha Na wachapa na vuruga mentari ya maboi flowi
Yeah, my MC wote kawa wabovu kasolo mimi King wa chopi wa choko wa dabake chini Fondisha kwa my MC tungo tata Woko ya nchanda booth ngo mikali Ka get free Vina vaketos mojuzi kashompi Yeah Mike na mwaga jasho Ready solo papo nipe mic Shika mtoto ni waliba lo de triple Style mbobo Kadogo janje mumta Kava siko chena producer kamanga Wezi ka ata into ka hip hop Ni elementi basi ya kwa shabu njika Kadui kwa solo thing Pia rapper na isifika Ishu kwa my friendi Bebe tete so chapisha barua Kwenye Facebook Koko Nash Nikefikisha kwa Lebo M Lab Mbwisi walibatisha kwa Nusa kwa gazabu Hile sabu zina tisa Yeah Killer Genius, hey, yo, 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 Kiwalani, bro, bro, shit in house, yo, yeah, we out, boy, yeah.